waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
baarlamaanka 48-aad ee Australia ayaa waxaa doorkan isugu imaanaya xil dibaano kala ra'yi duwan haddana isla shaqeyn doona kadib doorashadii baarlamaanka dalka ee bishii May. Ayaa waxaa Canberra isugu yimi 4 xil dibaano ah oo cusub.
I just want to say that it augurs well for this parliament because the weather today is spectacular.
Waxaan uun rabaa in aan idhaahdo bilow wacan bay u noqotay baarlamaankan, waayo hawadu aad bay u wacan tahay maanta. Biyaha deggan ee wartaas qoraxda cirka aan daruurta lahayn ayaa kulmay waqtigan aad u qabow ee Canberra. Taasina waxay ahayd Governor General-ka Australia Sam Mostyn oo xaflad ku soo dhoweynaysay koox cusub oo xildhibaano ah ayaama yar ka hor bilowgii baarlamaanka. Xildhibaanada cusub waxaa ka mid ah Matt Smith oo dhererkiisu ka badan yahay 2 mitir. Ninkan oo hore u ciyaari jiray kubadda kolayga ayaa hadda Canberra u soo wareegay kadib markii uu xisbiga isbahaysiga kaga guuleystay kursiga Leichhardt ee waqooyiga Queensland, kaasoo ay isbahaysiga mucaaradku haysteen muddo ka dheer 20 sano. Waxa uu aad uga hadlaa ama ugu doodaa waqooyiga fog ee Queensland isaga oo laakiin barihiisa bulshada ku qirtay in ku noolaanshihiisa cusub ee Canberra aanay sahlanayn.
Now I'm going for a walk here in Canberra. Obviously the chihuahuas aren't here with me, but it's cold.
Hadda waa anigan ku lugeynaya Canberra. Dabcan eeyahaygii ilama joogaan, waana qabow. Aad iyo aad bay u qabowdahay. Fiiri, haddiiba ay jiri lahayd sabab waqtigan waqooyiga Queensland loo aado, waa tan oo kale. Waayo amintan xeebta Trinity Beach heerkulku waa 20 digrii. Haddii aad iminka joogtana waxaad daawan lahayd qoraxda badda kasoo dul muuqata quruxdeeda, ayuu yidhi. Waxaa kale oo isna xildhibaanada cusub ka mid ah Warwick Stacey oo ah senator cusub oo xisbiga One Nation ee New South Wales ku soo biiray. Horey wuxuu uga hadhay waxbarashada dugsiga sare isaga oo kadibna u dhoofay waddanka Faransiiska, halka oo uu ka qaban jiray shaqo gacmeed macalin luqadda Ingiriisigana uu ka ahaa intii aanu ku biirin ciidanka Ingiriiska. Ugu dambayntiina waxa uu ku xasilay shaqo ah la taliye dhinaca arrimaha afduubka ah isaga oo macaamiishiisa kala talin jiray sida looga feejignaado afduubidda. Xataa waxa uu mar qorsheeyey oo hirgelinteeda lahaa lacag la siiyey burcad badeedii Soomaaliya. Doorashadii May ka hor ayaa Senator Stacey raadiyaha 2GB uu u sheegay in waayo aragnimadiisu ay tahay qodob muhiim ah oo uu kaga duwan yahay siyaasiyiinta kale, isla markaana ku dhoweynaya shacabkii wax doortay.
When I was trained at Sandhurst, the motto of Sandhurst is serve to lead.
Markii la igu tababarayay Sandhurst, halku dhiggu wuxuu ahaa adeeg si aad u hoggaamiso. Marka aad hoggaamiye tahayna, dadka ayaad ka hormarisaa naftaada. Taasina waa mid aanay hubaashi samaynin kuwan hoggaamiyaasha isku sheega ee baarlamaanka fadhiya. Mudnaanta koowaad ma siiyaan Australia iyo dadkeeda, ayuu yidhi. 4 siyaasi oo markii ugu horreysay soo gelaya baarlamaanka ayaa ka mid ah wajiyada cusub. Xaflad uu Governor General-ku gurigiisa ugu qabtay xildhibaanada cusub ayuu Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ku xusuusiyay xildhibaanada inay mas-uuliyadooda u qaataan si dhaba.
It is such a privilege to sit either in the House of Representatives or the
Senate. Wa wax qadarin leh in la fariisto guriga wakiilada ama kan senatkaba, waana mid ay tahay in aan midkeena u qaadan in uu ku waari doono. Had iyo jeer dadka halkan u fariista rabitaankooda uun ayaa ka badan kuwa u yimaada inay waajibkooda gutaan, ayuu yidhi. Xildhibaanka xisbiga Nationalka Barnaby Joyce ayaa isagu aan imaanin xafladda furitaanka, laakiin barnaamijka Sunrise ee Channel 7 ka sheegay in shaqada siyaasaddu ay tahay mid aan culayskeeda la dhayalsan karin.
I had to split firewood and check the cattle before I headed off for a while, but
muddo ayaan haabada gurayay ama jijabinayay lo'dana la joogay intii aanan soo noqonin. Shaqadan xildhibaannimo waa muhiim runtii, waana sharaf aad u weyn in baarlamaanka la soo galo. Waa sharaf weyn in laga shaqeeyo halkan, waana in la fahmo in imaatinka guriga government house-ku yahay mid aad u ahayd. Xildhibaanadu ma wada cusba, waxaa ka mid ah kuwo hore. Xildhibaan Tim Wilson oo ku fadhiya kursiga Goldstein kuma uu cusba siyaasadda, wuxuu mar kale dib ugu soo laabtay baarlamaanka isaga oo noqday kan keliya ee xisbiga liberaalka ka mid ah oo doorkan kursigiisii dib uga soo ceshaday xildhibaan madax bannaan. Waxaa la weydiiyey waa maxay shayga koowaad ee kuu qorshaysanay, wuxuu ku jawaabay in deynta ardada la dhimo 200% sidii aan hore u ballanqaaday. Wasiirka shaqada Amanda Rishworth ayaa iyadu durba sii sheegtay in dowladdu rabto inay soo saarto sharci ilaalinaya gunnooyinka dheeraadka ee la siiyo shaqaalaha mushaharka yar. Sharcigaasi waa mid lagu hubinayo in qofka shaqaalaha ah mushaharka asalka ah u kordhi karo iyadoo aanay ka lumin gunnooyinka shaqada dheeraadka ah ama maalmaha la nasto.
We know that there are a number of cases on foot in the commission.
Waxaan ognahay in ay jiraan dhowr dacwadood oo horyaala guddiga oo ah in la yareyn karo mushaharka shaqaaluhu qaataan. Waxaanu rabnaa inaanu sharci ku caddayno in gunnooyinka dheeraadka ah iyo kuwa saacadaha dheeraadka ahba la ilaaliyo, waayo ma rabno, ayay tiri, in dadku qabtaan shaqo adag lacagta ay helaana ay yaraato. Dave Sharma oo xisbiga liberaalka ka tirsan ayaa isaguna warbaahinta Sky News u sheegay in kordhinta wax soo saarku ay safka hore kaga jirto qorshaha xisbigiisa.
We need to fix our productivity. We need to improve our living standards. We need to get government spending.
Waxaynu u baahanahay inaynu hagaajino wax soo saarkeena oo aynu horumarino heerka nolosheena. Waana inaynu xadidno kharash bixinta dowladda. Waa inaan mar kale isu dheelitirnaa xisaabaadka maaliyadda. Waxaanu diyaar u nahay in aanu arrimaha oo dhan kala shaqeyno Labour-ka haddii ay diyaar u yihiin inay si dhab ah gacan uga geystaan oo ay ula tacaalaan caqabadaha, ayuu yidhi. Waxaa iyaduna muuqata in la soo saarayo sharciyo cusub oo ku saabsan badbaadada daryeelka caruurta. Waxaa markaa baarlamaanku soo laabato la soo saari doonaa sharci maalgelinta federaalka kala laabanaya haddii shirkadaha xanaanada caruurtu buuxin waayaan heerarka badbaadada ee qaranka. Xeerilaaliyaha waddanka Michelle Rowland ayaa warbaahinta Sky News u sheegtay inay sidoo kale dowlad goboleedyada kala shaqaynayaan sidii loo samayn lahaa diiwaan qaran oo lagu kaydiyo macluumaadka shaqaalaha caruurta. Waxa aynu leenahay gobollo kala duwan oo habab u gaar ah u leh hubinta la shaqaynta caruurta iyo soo sheegidda ficilada xun, laakiin goboladaasi ma wadaagaan xogta, mana jiro ilaalin ama kormeer guud, ayay tiri. Xisbiga Labour-ka ayaa doorkan tirada xildhibaanadoodu korodhay iyago oo haysta 94 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee aqalka wakiilada. Guushii weyneyd ee doorashada awgeed ayuu ra'iisul wasaare Albanese niyad aad u sarreysa kula soo laabtay baarlamaanka.
Look, we have a clear plan for the second term of government.
Qorshe cad ayaan u leenahay muddo xileedka labaad ee dowladda. Waxa aanu si wax ku ool ah ula shaqayn doonaa baarlamaanka sidii muddadii hore oo kale. Waxaanan rabaa inaanu la nimaadno qorshe suuban oo horay loogu socdo, ayuu yidhi. Hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa iyaduna sheegtay in isbahaysigeedu diyaar u yahay in uu taageero siyaasadaha danta qaranka oo uu ka mid yahay sharciga cusub ee daryeelka caruurtu, laakiin waxay sidoo kale sheegtay inay baarlamaanka ku soo laabteen iyaga oo diyaar u ah dagaal.
Australians deserve the strongest possible opposition.
dadka Australiyaanku waxay u baahan yihiin mucaarad xooggan oo awood leh. Haddaba mudane Albanese wuxuu bixinayaa wareysiyo isaga oo raba inaannu jidka uga baydhno. Jidka kama baydhi doono. Haddii ay soo saaraan sharci aan dan u ahayn dadka Australia, waxaanu ula dagaalami doonaa talaabo talaabo, ayay tidhi. Warbixintan waxaa SBS News u soo diyaariyey Angelica Waite iyo Deborah Grow. Wararkii ugu dambeeyey, warbixinno muhiima iyo macluumaad kale si aad u hesho, fadlan nagala soco website-ka, podcast-ka iyo Facebook-ka iyagaba. Fadlan raadi SBS Somali.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.